banyuka laba bathanda ukuzula uva sebeyakuzwa bathi lana ziyabuya sukuma babanyuka hayi ngama weekend vulela ama weekend Monday makube njalo Tuesday kabota kalo hayi ngama weekend vulela ama weekend Monday makube njalo hayi Tuesday kabota kalo.